enfants à la naissance.
Et voilà tout. Jibingolo le sukabe am kévi fuf kilo jitati eset. Kaksoni l'équipe ni hitare ma double diri nan data yirude nohaniri.
Ils grandissent vite quoi.
Don yo seeda fu awa kabo debbo inirado ko seedi e makko binta gindo yo inirado mo suka modon ronki mawnude fa gassa
mi taki wiide suka mo dubri di fuji sanne ko njabi sur dotoro tegal ko be ewi mo dogoto hulti wiide do sabi rafu nyamdu onde don be kokki mo nyamdu ji yogaji e tiafaje gila den suka o hewti cialal mudum
lan fa suka mawna ana fawi hen do kabaru nyamdu mudum na aruna berte andino kabaru nyamdu gondo suru dogotoro joyla wi non jati e wi o doktor andindo kabaru nyamdu sukan hasindini nyamduji moddi sanne e vitamine ngaji protein ngaji ngoni e mudun yalan heba mauna fa gassa
bonne alimentation e rich
nyamdu moddi dukay na barkini na hewi sifaji ana wodi gedan nay lolurdi energetique construction e kany protection nyamduji totoji yakawere hayboji chaldi nyamduji datnoji kala ko hawrina dono dido nyamduji latto sababu mun cande hore kala ko yidi wera tergal suka
to yoro soto darugol manga ku sukabe ana wonde wadirende no moyiri adama bamba woni horeji humini be kabaru nyamduji le suru doktor yoro so
yiro la chaldi sukabe to yoro soton na samti dina dubi abidi akuni 2012 2015 ko hewi yari yeso ndeno nyamdu na lato sababu yirwinde tergal suka kamar dun den ko min gondi non asdap min jirwini adabreji kewdi bangal dubi nyamdu suka keccho e suka mumudo sede lati saw min karati alaji bangal
Professeur Boubacar Togo kany woni horaajo pediatrie Cheikh Gabriel Touré o limtini en wiide ko hatta suka mawnde sababuji mudun ana kewi hono tawangal fa yottaade ha walu olti wiide du caldi jomon fu ana kani tawede ana gori no mo iri fa heba mawna fa gassa
yani normal
ana wodi neddo hunde sambinonde yirwere tergal bingel adama lolirdo hormone croissance ana wodi yimbele ngala dun fe denno be mawnata no haniri ana wodi dun sababuji gudde nden tergal suka ne hani haybede bangal hakkilo e berde sabi so nitti ala matama idon kuji tan yirwer tergal gal taadan sanne
ona be suka be kani sawrerede yala tidda laaji jogi bangal manga ko ana kebene jogala professeur Boubacar Togo holiti no do hani sawrerede
so ni suka no jogi tidda la momnata no haniri ana fe o oppe dawrote tan no kabar mudun biltoto bangal kulentreji guddi lotto sababu fudda mawnude so ni nyawuji guddi yitama ngarobe tade fi ele yirwere tergal mako nyaw bernde ko nanni mudun ma bangal boje ana hani oppe kandu na nyawuji fuf saminta uppugol sato safari jitana nawtorte
Lesa halleydi meden di lesuru docteur dire region Tumbutu tondube koltiwide be ande chadele mudun ko fawi do rafi sukabe yogabe mawnude ko be limti ton ana hen rafi yagol rewbe hamil npc kany e nyawuji goddi hono tension